Ɗoyo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde
keɗe kabaruji amen fulfulde en biya ñalawma hande yo ñalawma alal bare sappo e jeenayi lewru novembre hitande ujunnaaje ɗiɗi e noogay e joyi sappo e jeɗɗi amde jaɓɓirima silimaji noogay nder maison de la presse pamo ko jettinonoɗo kabaruji ɗiɗi yumoro wayi gala kanko nodditeɗe gagñi kanto won to ɓoggui jamɗe to wonayri bangla station gayɗi ko jamarde yahata so dako toon fa heewa ko laamu wiɗeten kani yaltinede ley hen ko warata piɗe ballon sukaɓe gala duuɓi sappo e jeɗɗi jaga bulli malli ɗe wakkande ɓe kawruno e maroc huitième de finale maroc yaltiniɓe hankken holli tawede maroc wattiɓe baddi tati kamɓe baddi ɗiɗi tan ɓe keeɓi andaɓe kabaru ballon mbi ko hewani han ƴewtede fa hande no ballon mali wori ɗi wonno sembe kabaruji ɗumen jogui noɗo kikiɗa hande mbi bisimilla moɗon e heɗade no tiɗallaji coggu asansi wori ley leydi meɗen ndi kañe fa yetto heɓude asansiji ley gallure bamako nde kañe ley kedde leydi ndi laamu o holli tiwiɗano wonde wadde doni immadaraji watto joni yalla ko jamarde darto toon fa heewa ley asansiji ɗe ko iɗum wattanoɓe kollitiri wiide ɓe mbi kodu kono ayri bangal hono duñude ɗum woni sirtani gaynato e ley nokko ƴeewel hono golliɗi kani yewnirede fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé
caggal noɓe jalti ele bato ministre en kumaniɓe daranade kabaruji ɓiliɗe anaruji fayato tiɗɗallaji premier ministre leydi amen ndi yettike talatare sappo e jetti lewru novembre ndu bureau douanier en caggal muɗum o yehi nokku mo ɓe noddirta omap ɗon to kuɓɓojan ɗam jippintetu holliti minse makko sanne fewde ko yimɓe daroto damal station ngaji ɗi fa heɓa essence tawede dabereji ɗi ɓe itti fewde e majjum ɗi fu o wi du hunde fu ko wodani douanema golleji muɗum yawni le wima ko siterni gayɗi hana wadde ko ɓuuri ñalawma ana dari ana dooma fa naɓaya kuɓɓojan ɗam ɗe station ngaji ɗi hoorejo to kuɓɓojan ɗam jippinteto colonel major siram mali holliti wiide hamkasenka gollirɗi mabɓe ɗi waram gollude jamma e ñalawma fuu yalla golleji ɗi ana heɓa yaadi yeeso no yawiri le wakkati jon o siterni gayi temedere sappo e nayyi woni juuɗe duwani en ɓe faham noga e joyi goɗɗi nangama sappo e goo o darnama saabi horongoji gollirgal mawɗo police en holliti wiide yimɓel hewɓe woni nangaɓe yontere ɓettiinde le hakkunde maɓɓe ana gérant en station ngayiɗi fayetto pompiste en chauffeur en kañe jeeyitoɓe essence o
fa hannden sa yeehi ley asanceji ɗe ley gallure bamako nde a tawan jamande ana heewi toon pep hoɗo fuu laati sababu muɗum jamande nde ka hollitide sa ƴeewi ɗum woni immadaraji kani waɗede ley hen ƴeewe yalla hono asanceji ɗi kani yuppirede e gallure nde fa heewa noon tan watta so jamande ko darto toon ko ɗum watta woɓɓe do kollitide sa ƴeewi hono birki jamare nde wurnino jaati ɗum watta kabaru muɗum ɗum laati ki sababu ɗum so wakkatiɓe jottiki ley nokkule ɗe a tan keeriyantako jaati watta hakkunoon yimɓe ne jooɓe so cooda e ɓe keɗɗen ɓeeɗo yimɓele ɗo bamako ɗo ko cifi dow hen do faccitago Ali Cissé
yogaɓe kañum en waran ɓamude essence o caggal ittaya ɗum sotta ɗum kase dabere goto gonɗo e oɗo tiɗɗal e hakkille am min kani woni station ngaji ɗi fuu hokke essence hono fuu yimɓe yogaɓe warta so daro leruji kewɗi ana dooma woɓɓe kañum en wara tan ƴaɓɓine yaade yeeso ɗum wona ko wooɗi satu bonanda ana waɗa hen moto ngaji wurjama ɗon so a yii aram o ana juuti sanne o gana jahowo ɗu ɗum ana hollita wiide yeeso to wontu golle o fewa
wattu joni e garan kalen kabaru hono leyɗele AIS ɗe kanko ɗum woni keƴƴaɗon malli gonɗo ley fédération unie moɓe noddir toon Issa Confour o haali toon hono kabaru ɗeɗo leyɗele worri o wii immadaraji kanɗi waɗede faɓe kewa yalla honoɓe kani haɓirre ɗum woni guɓɓe ɓeɓe kaɓata ñalawma hande ɓeɓe noddirta terroriste en ɓe ƴeewe yalla hono kani haɓirede ɓe mbi wajibi tan sina leyɗele ɗe paabe le majjum do o wii so leyɗele ɗe paabe hono leyɗele goɗɗe tinno fode gatta koyɗe muɗen na fa yetto yo kunuɗe muɗen loon leyɗele AIS ɗe kani gollir sabude so o wii sa ƴeewi hono ministre ma wuro ley leydi mali ndi ko heewi ley hen fuu ɗum gasay jamani ana hani heɓɓu do hen hakkille kono ayri banggal fiigol ballon sukaɓe gala duuɓi sappo e jeɗɗi ko wonde fiide nokku noddirteɗo Qatar jaga buule mali ɗe jalti ley hen keeña noon mbireten wakkande pewɗune leydi maroc ndi ɓe jaltinama hono ko noddirte huitième de finale ɓe gattama toon baddi tati ɓe keeɓi toon baddi ɗiɗi hewɓe taykititoɓe ka kollitide sa ƴeewi sukaɓe kolli ko mbawi jaati ka ɗum e tawde fuu fa hannde ko heewi ɗon hani ƴewtede do hen fa keɗon famtare keɗɗemo kanko noddirteɗo Jakary Dia Berto yo andaɗo kabaru ballon komo sifiɗo hen do faccitago mumin sendebou
ko sendi leydi Mali e leydi Maroc yo ɓe koolaki noon ko e maɓɓe miɗen mbawi hollitinde kuyal men dokko ɓe golli ko ben kani ewtude yo so wattu jawdo daranama be ewa no ben bawi wowtirde dun sabi fi de ballon anaya anatido mali yo misali le rumde afrika so adaya fi de ballon anahani tawe ara jogi don jipotoda kabaru kebe dun anahani dun ewte suka be fio be fu kontra ngaji be kasingini dun fu dun hana fijirede
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre met no dirten zoom sirnde ngaran memde wattu jono ko sukabe jart so bitayna dursitoyo le galleedi so bami fan juttiki ton hon wori ali sisse
gidan buba kayon ko asudu le kol mo yidi ni woni to imuji wattaake kikide fu chugal makko devil ana yottotomo papa gogo amfanta hokki kam exercice ngai kandi wadeede de sai ngaji ngattede hederdo batone ngaji limtetede hederto kanko no jiddo sultinaade haya o tinnode fati ana wasa hebude noti lobbo so wana dun kanko haifete kalle turelan kobe mama aisha kayon ko tampi hora naywi hakilam heddaake kaseme dido kulle doni hala mako wakati fuso sukabe warifa o fabo dum be ngada devoir ngaji mu en takale mako do woni anta kany ko hebi dabere lobbo san e ko mudun ko devoir ngai di ka fu abba suka o yopata wadan ila john sud mako jairimo sabi ko suka mabbe hebi de ele exercice mudum goto mo be ngaddi o memata fei kay o kasem homo fu ko andi devoir ngai di ka abba suka o jeyi ko woni haybude suka o fa janga do e golle mako kanko ha sarabe kedibe min fati chale faaba de sukabe modom wadde exercice ngaji mu em le dido wakati jitam andotom suka modom ko warata fayta wede ko be gaddata fa pawo dom be onon ka on jeggiti dum ana buri dubi noga e hande
sikrab do katten e journal ngal min joto on san hedad hejoji amen yo nji wattu goddo
Kuraruz anafabo yimbe tampube le nokkuje haboji to ngoni e kayanuguji bonni Kuraruz ana leeledi meden di ko buri dubi temdere e chapande jeegon ana darani hore mudum wala e dow laamu wala du e dow nasson zini le nokkuje meden de Kuraruz golla mudum be fu yobbi bileni mali ngoldirobe ngam Allah e be pabondira du e dow faaba muya bingu adamaako e le wattuji di fuf
yotre meden de waran memde nyaloma hande o hawaluji dum woni boto mawdo jowido do hawaluji ko noddata kop ko wonde wadde leedi Brazil le ngal lorima de noddaton belem wattu jono sa jeewi rumde afrikinde ana do wattu wonde weltirade no kutte de gonde torrido be bi rumde afrikinde ana hono leedere burde fu tampude de nyaloma hande no ka faande ko nayri bangal hono faaba muyde jamarnde ana wonde domtide don wattu jono hono fu afriku wonde tawrede le o do boto mawdo gondude e wadde jowido do hawaluji fa kebum famtar kedde mamadou samase ke alisisi
kubari leede temdere chapande jeegom kawruti e cop 30 belem leede brazil ane majje leede kewde runde afrique ngarde hultinde himbeji mabbe bangal wakati dunke heba hulti vide runde afrique anafe yebade le tuto dr haklaji di no huliti ahmed sekou diallo porejo ong afad
in afrique
one afrique le keni injida ka sabami dum le adnaru allandu sedatam yurata to muem runde afrique ne ne wundi fewde kuteje bilide waytagol wakati on nawi milliardji temeta dollar kolita di wida no hokke hitande fuudi latiki hala hindutam ga jike amen ka bonay fa
alhamdulillah
wi kanko dunke hawalu gawsu berte alhali adnardu wakati jun o na wada hello e aniyaji habbo kuteji wasere wakati kabaru turrido fa hande runde afrique
quelque chose de
huna tido ne san kawrte china de fu wala ene mudum hunde ko wajin binta leydel to keni di jida ka iwrata wadde fe hunde memse ko ne amdule nyalama hande oni woni hebgol sembe sijidi ima daraji gondud wadede bangal politique le nyalama hande o fu bangal muinde ka borde yewide dum nayori dun ne waram simbinde san kenidi jida ka
dunke hawal goddo woni Abdourahmane Sonogo holti wiide hankasen yoni ku tonge dati dabriji tekudi bawdi nawtrade le habo kabaru weltre wakati le runde afrique e fayle le mali
nos etats sont d'abord
de amen de jamande ana hewi mu em san dum hatta be wadde ko woni e bawde mabbe fa kambe dubbe deena leedi amen na kabaru jawdi ni hana lata de hunde ko hatta be wadde ko woni bawde mabbe kambe dum fa be wuita ku teje biri de wayta gol wakati tabi hunde fu hasindina e kalsi rafik gollirgol dewte biri de haybude hawalu odu ana wada so dima daraji gondudu wadere fa harena hawalu o darne mudum ana
fa de l'environnement
ele kala kaurte kop mun ko war mudu fu na jogoni dum kongol ka hikka yoni dum waltike no holiti ele mette amadou seku diallo horejo ONG afadda
o mali
leydi amendi ka yimbel hewbe UIL mudum yaade hawroyde dido batuji onon duubi bettidi ministre o kan e goljibe mum yogabe kan yum tam woni jaabe bale societe civile fay goto neddo mudum yahay ana nawi san gouvernement leydi amendi heedini em sera ele odo gol mum ngadi imadaraji kewde ele mudum fade mudum yottaade e hakkile amen ka ko min golli ko so min kollito yino dum fu dañan heba waytede ene golloji di wordi yarde
imadaraji amen e tawre fufu yalla hayya mali to belem tuna sefo kbar mudun heba lawol